Baby, you are so beautiful. Uzuri wako ni kama na Rihanna. Nimehenda kote Tanzania na Ghana. Jamu nimetaka mimi ni Sivyana. Wewe kuna mune hii piti tewana. Angalia zigo wewe ni minaji. Mimi Mr. Faga nimekula kwa meto. Nimepiga asante kwa Mwenyezi Mungu. Maguni papu kentuli kama malahika. 24-7 gadeni hika. 24-7 vena wa me. Kuli Sivyana ni buwela wakuja. Migo seka seka kani nyele kuja. Patupi pake hakuna matiatia. Kuna tipekana ni PLS kumulo. Kadiche mulolo mkati festling. Kemu wa utongo tena wa kika. Kama umitaka gali nimekupa. Mr. Fire F's League, yo.
Sholejo
Sivyana.
Oma molejo
Sivyana.
Oya toba lejo
Sivyana.
Oma jajajo
Sivyana.
Sholejo
Sivyana.
Oma molejo
Sivyana.
Oya toba lejo
Sivyana.
Oma jajajo
Sivyana.
Malede
Sivyana.
She's my pretty baby
Sivyana.
She did drive me crazy
Sivyana.
We tell everybody
Sivyana.
Malede
Sivyana.
She's my pretty baby
Sivyana.
She did drive me crazy
Sivyana.
We tell everybody
Sivyana.
Malede
Sivyana.
She's my pretty baby
Sivyana.
She did drive me crazy
Sivyana.
We tell everybody
Sivyana.
Sholejo
Sivyana.
Oma molejo
Sivyana.
Oya toba lejo
Sivyana.
Oma jajajo
Sivyana.
Sholejo
Sivyana.
Oma molejo
Sivyana.
Oya toba lejo
Sivyana.
Oma jajajo
Sivyana.
Oye wa Oma oiterele Emi ati faga La touchele Oma elelele My Sivyana. 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 Si Baby me. Oma baby me. Oya jijoli. An jijoli.
So, Titi, you wanna beat, baby?
This is I Bet You.